the bang bang bang, biddly bang bang bang. Watching a man, I don't know, say man a the veteran, wicked and a traitor than.
Yeah. Man say you see ni set it up for Dalia Fandi. See man go in a city ni flowers a garden. Na me mini petty tuna sakam cottage. Kuna vile he missed it in me kuwa harden. Lazima ni sake Sunday to Sunday. Na juzi meni to wa take ni kaluski pande. Na be ya ku replace sasa ni tao manze. Tuka ni beba nda shindo kumediaje. Sinanga mapenzi na nyinyi masanze. Jo unapenda kutu take sunrise to sunset. Kila mkitu cheki lazima mkaze. Jumnatai kukata keki na tunata mkate. Sanse cancel operation. Usio my bad mind wako station. Na ukicheki situation. Ninyi mnafa kufungwa station. Na najua huku Kenya. Tunateseka jwa mamblena. Sambona nisi uze vela. Na gava yangu imeninyi mawera. Na minajua huku Kenya. Tunateseka jwa mamblena. Sambona nisi uze vela. Na gava yangu imeninyi mawera. Kaninge kuwa mini officer. Maybe then singe kuwa na wamaliza. Maybe then ninge kuwa nina chachisha. Denga na walambisha mbegu kama ni kamande, hey. Na kama ninge kuwa OCS. Maybe then singe favor how my dosi, yes. Maybe then kunge kuwa na magondi less. Wenye wako parliament free wale wa innocent, hey. Ni such a sad reality. Juwale innocent ya wamejaza kamiti. Kasi ukoloni bas ni slavery mentality. Sometimes you cause insanity. Madare hospitality. Hey, sanse cancel operation. You see all my bad mind wako station. Na ukicheki situation. Ninyi mnafa kufungwa station. Na minajua huku Kenya. Tunateseka jwa mamblena. Sambona nisi uze vila. Na gava yangu meninyi mawera, hey. Najua huku Kenya. Tunateseka jwa mamblena. Sambona nisi uze vila. Na gava yangu meninyi mawera. Manze sini seti tafadhali afande. Simango ina seti ni flowers a garden. Na mimi ni peti juna saka mkate. Jukuna vile mesti imekuwa harden. Lazima ni sake Sunday to Sunday. Sunday to Sunday. Sunday to Sunday. Afande.